louange et remerciement soient rendus au Seigneur pour la grâce
et
le privilège que nous avons d'être à nouveau
ici.
Nous avons tous reçu les salutations. C'est le signe
que ces corps terrestres ne sont pas destinés
à demeurer.
Il ne tombera plus malade. Là-bas, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes,
il n'y aura plus de mort. Mais en tant que croyants,
que cette mort est quelque chose de mauvais. Et nous souhaiterons qu'elle n'existe plus.
Comment
sentirons-nous quand cette parole
s'accomplira? La parole qui dit maintenant la mort a été engloutie dans la victoire, selon 1 Corinthiens 15, 54. Comme il est écrit dans Apocalypse,
et la mort ne sera plus.
Nkuko byanditswe mu byahishuwe urupfu ntiruzongera kubaho ntabwo hazabaho ikiriyo no kurira ibyahishuwe ku 1:4
natekereza
yuko nkiriye no gutanga indamutso zivuye ku mutima zamwe n'idata mushiki wacu Rusi bari mu gihugu cyo mu burasirazuba cy'igituranyi
baramara
iminsi mike. Uyu munsi turi bubike amasengesho kugira ngo Imana ibahe umugisha kandi bane nabo. Muzi uko twe tubona ibintu, iyo hari umuntu ubuze ababuze koko, uko niko biba bimeze. Ntabwo tureba abahari bose, ahubwo tureba udahari. Njyewe niko bimereye, mwebwe abari hano
si
babona, ahubwo ndabona abadahari. Ni igisakuzo, ariko birerekana umurunga, urukundo rukomeye rw'Imana rutwunga ubumwe bamwe ku bandi, kandi uko niko bikwiriye kumera.
Weekend
yashize izurike.
Nous avons eu beaucoup de choses dans le programme.
Hari ibintu byinshi twari dufite muri gahunda. Ni koko ikiriyo cya mwiza Frere watashye mu rugo, nibyo twagize n'ibirori by'ubukwe twagize no gushyira amaboko umwana. Twanezerewe cyane ku bwa mushiki wacu umwe.
Ils étaient la dernière fois ici.
Nukuri ubushize bari bari hano uwo mwene data na mushiki wacu. Uwo mwene data n'umugore we. Umugore we ntiyemeraga arwanyaga umubatizo mu izina rya Yesu Kristo. Ariko yemera kuza mu materaniro mbere y'igiterane. Mwene data aza ahinda umushyitsi n'amarira azenga mu maso, maze aravuga ati: uyu munsi ndi bwinjire mu mva y'umubatizo w'amazi, ariko umugore wanjye ntabyo ari bukore. Munyibuke amasengesho. Ibyo iki kintu nagifashe ku mutima cyane, maze ndatekereza muri njye ndavuga nti: mwami, uyu mwene data wamubonye, nukuri uzi ibyo afite ku mutima, ushobora kuyobora imitima nk'amazi atemba. Hanyuma twese tujya ku mazi kubatiza. Ntacyo uwo mwene data yari azi, wenda se n'umugore we ntacyo yari azi. Ariko bitunguranye, umugore uwo mwene data nawe aza yambaye imyenda yera kugira ngo nawe abatizwe. Byari umugisha uhebuje cyane.
Une réponse visible.
Igisubizo kigaragara kivuye ku Mana, kandi twari twuzuye amashimwe. Mu byukuri twifuza kubaho turi imbere y'Imana. Twabisomye nanone muri Zaburi Imana izwi na bose mu Buyuda. Zaburi 76 umurongo wa kabiri. Ariko ntabwo ari ngo izwi na bose, ahubwo inashobora byose. Ikwiriye kugaragaza imbaraga zayo n'ubwiza bwayo aho ni ho igaragarira. Ibyiza byose mu isezerano rya kera, ikiza nuko mu isezerano rya kera hose nuko Imana ntabwo yabwirizwaga gusa, ahubwo Imana yarihishuraga, yatangaga amasezerano ikayasohoza. Yasohoje ikimenyetso gikomeye kandi abantu Imana yiheshaga mu cyubahiro babaga bafitanye umurunga uyihuza nabo ukomeye bahuza n'Imana. Kandi twereko amahanga yose Imana yageni ibyo bakwiriye gusenga, ariko ubwoko bw'Imana bwo busenga umwami Uwiteka Imana nzima, kandi yabikoze mwuka no mukuri, babikora mwuka no mukuri. Uyu munsi twavuganye kuri telefone nabyo rwose byampungabanyije mu mutima. Mushiki wacu umwe ya mamaga yambwira bya nyina utizera urwaye ansaba yuko namusengera. Rwose birumvikana nabyemeye. Mu gihe rero twaganiraga, uwo mushiki wacu ahita atangira kurira aravuga ati, mwene Data Frank, ubuzima bwanjye burimo kuzamuka no kumanuka, njyewe by'ukuri sinzi niba nkijijwe. Icyo kintu cya mbere nk'ikintu kinkubise ntazi aho giturutse, bwa mbere byari nyina utizera, nuko hanyuma mushiki wacu umaze imyaka myinshi yizera aravuga ati, ngo nanjye sinzi niba nkijijwe. Ibyo bishobora gutabura umutima.
À quoi sert
mbese
de la parole,
kumva ijambo bya bimaze iki bibaye abantu batabona Imana by'ukuri? Mbese ikibwirizwa kimaze iki? Amateraniro amaze iki? Ibyo rwose byampinguranije umutima nk'icyuma. Maze ndibwira nti, cyangwa se ndabibabwira mwese, ntabwo twizera igitekerezo runaka, inyigisho, ibi n'abantu bahimbye mu gihe kimwe runaka, idini runaka ryahimbwe, imyaturire runaka, imyizerere runaka, cyangwa icyerekezo cyo kwizera, cyangwa ibintu byose biba mu isi y'abanyedini. Twizera Imana kandi dufite uburenganzira ku migisha yose, kuri buri sezerano ryose yatanze yasezeranye. Kandi ibyo Imana yakoze ku bwacu natwe ku bwayo bidatinze bikwiriye kugaragara. Tukwiriye kugira icyifuzo gikomeye cyane cy'uko Imana yakwihishura by'ukuri koko, maze umuntu wa kera tukamwiyambura tukambara umuntu mushya. Imana ikihesha icyubahiro ndetse tugashobora kuyegera mu buryo bukwiriye, ku buryo ibasha no kutwegera, tukabasha kuyumva, tukabasha kuyibona, tukabasha kuyumva. Ubwiza bw'Imana bwe kuba ikintu tuvuga gusa, ahubwo bigaragare.
Vous savez que chaque parole de Dieu
kandi muzi yuko
est la pure vérité.
Ijambo ry'Imana ariko kuri kuboneye kandi umwami yasezeranye kubana natwe kugera ku mperuka y'isi. Kandi biranditswe yuko niba umwami ari hamwe natwe ninde umubisha yavahe, nkuko biri mu Baroma 8:31. Pawulo hamwe n'abandi bantu b'Imana bose bemeye kimwe natwe ko bari abantu. Ahantu hamwe aravuga ngo iyo ndi umunyantege nke nibwo mba nkomeye kubw'unkomeza, kandi byose bashishwa n'umwami, nk'uko biri mu ijambo ryo mu Bakorinto ba 2:12. Rero ntibituruka ku mbaraga dushobora kubona cyangwa se uko twiyumva, ahubwo mbese tugeza he gusobanukirwa yuko ntacyo dushoboye turimbura mu maro ko turi abanyantege nke. Icyo gihe noneho kubwo kwizera dushobora kubura amaso tugatumbira Imana tukavuga tuti, mwami dore ihema ribabahe, fatamo umwanya hanyuma urikoreshe uko ubishaka. Ntabwo turi abantu bashobora kurandura ibiti mu buryo bw'umwuka, ahubwo turi abantu bishingikiriza umwami. Koko kubwo kwizera turashaka kubaha Imana atari n'iminwa gusa, ahubwo by'ukuri kubwo kwizera. Ukwizera gutuma Imana ikora, bitari ibyo bituruka ku kwizera guhuha n'umuyaga, ahubwo ukwizera kutuboha ku Mana, guhera ku Mana biturutse mu kwizera kurema muri twe icyizere, bigaragaza muri twe icyizere kitanyeganyega dufitiye Imana, maze icyo cyizere dufitiye Imana kikabyara by'ukuri ibifatika. Imana igahamiriza ijambo ryayo ikabasha kwigaragaza hagati muri twe mu buzima bwacu mu buryo bitigeze bibaho. Nk'uko Pawulo yanditse, tubashe kuba inzandiko nzima zitari izandikishijwe wino, ahubwo zandikishijwe umwuka w'Imana, nk'uko byanditse mu Bakorinto 2:3. Ni kenshi bivugiye hano mvuga ngo ikintu kibi kurusha ibindi cyashyikira umubwiriza w'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana cyaba ari uko abantu yabwirije batagera ku ntego. Icyo gihe umuhate wose uba ubaye impfabusa. Iyo ntekereje ku byuya byose nabize ubwo nabwirizaga iki gihe, nta muntu waba warabize ibyuya bingana bityo mu izuba rikaze, ariko icyo si cyo cy'ingenzi. Nashakaga gusa gushimangira iri jambo rimwe, nuko ijambo ry'Imana, nuko Imana yabasha kugaragaza guhamiriza ibiri mu ijambo ryayo. Ijambo ryayo ntirikwiriye kuba ripfuye, ahubwo rigomba kubyara muri twe kwizera n'icyizere dufitiye Imana. Mbese ninde muri twe witeze yuko Imana yayihishura? Dukwiriye kubyitega tegereza. Ninde muri twe unyuzwe winyuze ubwe? By'ukuri nta n'umwe winyuze ubwe. Imana ntabwo ishaka kutugira abantu bamara igihe bitotomba cyangwa se abantu binyuze ubwabo, ahubwo ikeneye igihe cyose abantu bahora bafite inzara n'inyota by'Imana. Mbese mu buryo bwa mu isi twiyumva dute? Mbese mutekereza yuko uyu munsi muramutse muriye neza ejo mutazaba mushonje? Igihe cyose bihora byisubiramo, ni nako bimeze mu buzima. Ntabwo dusiba kurya no kunywa kugira ngo tubashe kubaho mu isi. Ni nako bimeze no mu buryo bw'umwuka.
Dans le domaine terrestre,
n'ici,
nous vivons dans une époque où
tubayeho mu gihe
plus abondante que
hariho byinshi twabona kurusha
jamais
mbere hose. Nakomeze no mu buryo bw'umwuka, mbere hose ntigeze kubaho ibintu byinshi Imana itanga mu bukungu bwayo, mu ijambo ryayo no mu byo ikora byose muri iki gihe. Ariko nabwo kuri iyo ngingo tuvugisha ukuri, naho ibiryo byaba ari byiza bite, naho byari byiza bite, inzara izongera igaruke. Ntabwo hashize igihe kinini ubwo twizihizaga ubukwe hano, hanyuma turarirya turongera turarya. Niki cyabaye bukeye bwaho? Nubwo hariho ibyo birori byose n'ibintu byiza byose byari ku meza cy'ibirori, bukeye bwaho inzara yarongeye iragaruka. Uko niko bimeze mu buzima bw'aha mu isi. Mbega mu mwuka byagenda ukundi? Naho Imana idutegurira ibirori, tugashobora guterekwa ibyiza cyangwa gutegurirwa ibyiza byo mu rugo rwayo, ariko ni nako bimeze bukeye bwaho cyangwa se hanyuma mu giterane gitaha. Mu gihe duteranye dushonje nanone dushaka kurya, nicyo gituma twongera guterana. Niyo mpamvu duterana. Umwami yaravuze ati, umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo na buri jambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana, nk'uko biri muri Matayo igice cya 4 ku murongo wa 4. Ndizera yuko twese twiteguriye gusenga, ariko ku bw'ibyo dukeneye kugera kwizera. Isengesho ridafite kwizera aba ari amagambo aca gusa iruhande rw'Imana. Ushaka gusanga Imana, kuza aho Imana iri, akwiriye kwizera ko Imana iriho kiraho, ndetse yumva muri ako kanya ubwo turi kuyivugisha. Nicyo gituma tuvugana nayo nk'aho tuvugana n'inshuti. Uko turi kose nuko tubifite ku mutima. Uyu murongo w'ibyanditswe muri Zaburi 76 nanone ukwiriye gushyirwa mu mutima wacu. Zaburi 76 umurongo wa 2. Mu Bayuda Imana iramenyekana, ntabwo ari ntabwo ari ahantu Imana yari iri kwitura abanzi bayo cyangwa se ahandi hantu ku murongo wa 10 muri Zaburi 76, igihe Imana yahagurukaga igaca urubanza rwayo. Ariko Imana ni koko izwi n'abantu bose, ariko irashaka ko abantu bayibona, irashaka kwigaragaza, kwishyura. Mpamirijwe yuko bumvise ibyo Imana yakoze bose bakabyizera. Nizera yuko muri bo hazamutse icyifuzo, bakaba bashobora kuvuga bati, oh Mana,
comment est-ce que tu veux te révéler?
Mbese urashaka kunyishurira gute? Ntabwo ntekereza yuko bihagije ko Isiraeli yose n'abana b'abana babo bavuga iby'Imana yakoraga kera. Uwo Imana ifitanye nawe umugambi ntabwo agarukira cyangwa anyurwa no kumva iby'Imana yakoze kera cyangwa byakoreye abandi. Uwo Imana ifitanye nawe umugambi agira icyifuzo cy'uko Imana imwishurira hanyuma n'imigisha yayo ngo imuzeho. Zaburi 76 umurongo wa gatatu, kandi Isalemu niho hema ryayo, Isiyoni niho buturo bwayo. Aho
il assistait son peuple tant qu'il marchait dans
la foi. Niho yituraga abanzi bayo ikita ku bwoko bw'igihe cyose bwagenderwa mu nzira zayo. Ku murongo wa 10 ubwo Imana yahagurutswaga no guca amateka ngo ikize abagwa neza bo mu isi bose, tuzi yuko muri Zaburi zose hatabamo imitagihe n'igihe cya none gusa cya muri icyo gihe cyayo, ivuga n'ubuhanuzi n'ibizaba. Nk'uko biri muri Zaburi 66:9, wumvikanishije amateka uri mu ijuru, isi yaratinye iraceceka, yahinze umushyitsi. 10 ubwo Imana yahagurutswaga no guca amateka ngo ikize abagwaneza bose ababaye bose. Ibyo twumva havugwa iby'urubanza tuvuze nk'abantu, icyo gihe twagatekereje ko Imana yahagurukijwe no guca amateka, ahubwo ni ukugira ngo ikize abagwaneza. Icyo gihe turibuka amagambo avugwa ari igice cya 10 sinzi neza aho byanditswe, ariko muri ayo magambo haranditswe ngo mbega Imana izabura kurenganura abayitakira amanywa na nijoro, ni koko ntizatinda kubatabara, nk'uko biri muri Luka 18 umurongo wa 7-8. Umurongo wa 11 ngo ni ukuri umujinya w'abantu uzagushimisha, umujinya uzasigara uzawukenyera. Ni ukuri abantu bajya barakara, ariko ibyo ubwo bizaba Imana izahaguruka. Hano ibisigaye dushobora kubisoma muri Ezekiyeli igice cya 39, ibyahishuwe 19, hari n'indi mirongo myinshi. Ikizasigara ubwo uburakari bw'Imana buzamanukira abantu bazaba bararakaye. Icyo gihe uburakari bw'abantu buzahesha icyubahiro Imana. Biranditswe mu by'ukuri ngo icyo gihe izihesha icyubahiro. Ndi niringiye ko nza kubibona ibya Ezekiyeli 39 uhereye ku murongo wa 17. Nuko rero mwana w'umuntu, uku niko umwami w'iteka avuga ngo, ubwire ibisiga by'amoko yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba uti nimuteranire hamwe, muze mwikoranirize hamwe muturutse impande zose, muze ku gitambo cyanjye mbatambiriye igitambo gikomeye cyo ku misozi y'Abisirayeli, kugira ngo murye inyama kandi munywe n'amaraso, muzarya inyama z'intwari kandi munywe amaraso y'abami bo mu isi n'ama sekurume y'intama n'abana babo n'iyayene n'amapfizi byose ibibyibushye by'Bashani. Ibyo ni ibiki bizameze gute? Nshobora kubasomera na none igice cya 38:22. Nzamusohoreza amateka yanjye, muteze indwara yamugiga no kuva amaraso kandi we n'ingabo ze n'amahanga menshi ari kumwe nawe nzabamanurira imvura y'inkundura mbateje amahindu manini y'urubura rukomeye n'umuriro w'amazuku kuko niko nzagaragaza icyubahiro cyanjye no kwera kwanjye kandi nzimenyekanisha imbere y'amahanga menshi maze bamenye yuko ndi Imana. Imana izagaragaza icyubahiro cyayo n'ubwiza bwayo. Ibyanditswe muri Ezekiyeli igice cya 39 amagambo avugwamo ajya kuba amwe n'ibyanditswe hano mu byahishuwe 19 avuga yuko inyoni zizaza kurya inyama z'abakomezi z'intwari abayobozi b'intambara ku munsi Uwiteka azahitamo. Hano mu gice cya 19 byahishuwe ku mirongo 17 byahishuwe 19 ku mirongo 17 yanditse ngo maze mbona marayika ahagaze mu izuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi mani bagaburira murongo 18 murye intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'abushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo ugakomeza. Ku murongo 19 haranditswe mu by'ukuri ntabwo ari ngombwa ko dukomeza gusoma mu by'ukuri tubona uburyo amagambo y'Imana ahura ndetse no mu byahishuwe 19 uhereye ku murongo wa 10 uburyo havugwa uburyo ibirori by'ubukwe bizaba bimeze. Ku murongo wa mbere haravuga mu byahishuwe 11 hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa ni ry'abantu benshi bavuga bati haleluya haleluya agakiza n'icyubahiro n'ubutware ni by'Imana yacu kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka. Umurongo wa 6:19 numva ijwi risa n'iry'abantu benshi nirisa n'iry'amazi menshi asuma nirisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi rivuga riti
Le Seigneur,
Alléluia, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Umurongo wa 7 tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye n'umugeni we akaba yiteguye. Umurongo wa 8 kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagerana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Murongo wa 9 arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Hano dushobora no gukomeza gusoma ariko icyo nashakaga nibivugwa hano nyuma y'ibirori by'ubukwe umwami agaruka avuye mu ijuru hamwe n'abantu bose babutashye hanyuma ikitura abanzi bayo mu kanwa kayo. Niko dusoma ku murongo 15 byahishuwe 19 ngo mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga azayiragiza inkoni y'icyuma yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Ni ikintu gihebuje, ni ikintu cyiza cyane kugwa mu biganza by'Imana mu gihe cy'ubuntu, ariko azaba ari ikintu giteye ubwoba cyane kugwa mu biganza by'Imana ubwo igihe cy'ubuntu kizaba kirangiye. Uyu munsi ni umukiza wacu, uyu munsi hariho imbabazi, uyu munsi hariho agakiza n'ubugingo buhoraho, ariko igihe cy'ubuntu nikirangira intebe y'ubuntu izahinduka intebe y'urubanza. Ubwo rero ntabwo azaba akiri umutambyi cyangwa muvugizi ahubwo ari umucamanza n'uwiteka n'umwami imbere y'amaso ye isi irahunga ntiyongera kubona ahayo nk'uko biri mu byahishuwe imana yacu ni imana ikomeye cyane ni imana y'imbabazi kandi igihe cyose kiboneka dukwiriye kuyishaka kuko igihe kizagera ubwo abantu bazakomanga umuryango ukabukinze abantu bazashaka bazashakisha ariko ntibabone icyo gituma byanditswe ngo mushakishe uwiteka igihe akibonwa Yesaya 55:6 iryo naryo ni ijambo rikomeye cyane umuhanuzi Yesaya yavuze hano
dans le psaume 75
muri Zaburiya 75 na gatanu amaso yanjye yaguye ku murongo umwe uvuga nawo ku by'urubanza n'umurongo wa gatatu
psaume 75
Zaburiya 75 umurongo wa gatatu
autant que j'aurai fixé je jugerai
ni mbona igihe cyashyizweho cyangwa se igihe nashyizeho nikigera zacimanza zitabera isi n'abayibamo bose bacikamo igikuba ni njye wateye inkingi zayo ku murongo wa gatanu mbwira abibone ntimukibone n'abanyabyaha ntimugashyire hejuru amahembe yanyu mukubure umutwe mukubure umutwe ntimugashyire hejuru cyane amahembe yanyu ntimukavuge iby'agasuzuguro muganitse ijosi ntabwo kandi ngo kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi ahubwo Imana niyo mucamanza amen hano tubona aho gutabarwa cyangwa igisubizo gituruka igisubizo ntabwo gituruka iburasirazuba ntabwo gituruka mu burengerazuba ntabwo kiva no mu butayu ahubwo gituruka ku Mana kandi Imana niyo ica urubanza kandi Imana
oui Dieu c'est Dieu
yarabivuze kuri Imana mu guca urubanza cy'amateka ibicumuro byacu byose hanyuma urubanza yaduciriye yarushyize kuri Yesu Kristo umwami wacu nk'uko ijambo ryo mu byanditswe riri ngo igihano cyacu cyagiye kuri we Yesu Kristo kugira ngo tubone amahoro kandi imibyimba ye yadukirishije Yesaya 53:5 amagambo ahebuje y'ubuntu n'agakiza igihe cyose agakiza n'ubuntu bw'Imana bikiriho ariko igihe giteye ubwoba cyo kunyerwamo n'Imana n'umujinya kizaba igihe cy'ubuntu gishize muri Zaburiya 77 haranditse ku murongo wa 7 ngo nibuka indirimbo yanjye ya nijoro nibwira mu mutima natekereza mu mutima umwuka wanjye mutima wanjye wibazanya wibazanya umwete uti cyangwa ugahagarara ukibaza uti umwami azaduta iteka ryose azongera kutwishimira ukundi murongo cyane imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose isezerano rye ryapfuye ibihe byose Imana yibagiwe kugira neza umujinya wayo watumye ikingirana imbabazi zayo tubona uburyo aba bantu b'Imana bahuraga bitwara uko biyumvamo imbere goroba ndetse tubona uko babaga bifashe mu makuba mu mibabaro mu mashimwe mu buhanuzi icyo ari cyo cyose dushobora kugira icyo twiga mu mazaburi yose cyabaye cyose mu buzima mu bibaho byose mu buzima, byo mu buzima byose abantu b'Imana bavugaga Imana. Niba icyo twaracyumvise tukaba tukibitse ku mutima, icyo gihe tubona ihumure n'ubushizi bw'amanga. Natwe rero mu byaba byose, mu byadushyikira byose mu buzima, icyaba cyose kiba cyose, tubona ubushizi bw'amanga butwemeza ko dushobora kuvugana n'Imana, kandi twizera yuko tutayivugisha gusa ahubwo ko inumva. Uyu muntu w'Imana hano muri Zaburi ya 77 yibukaga iby'inanga ariko ntiyashakaga kuyicura, yibukaga amazaburi ariko ntiyashakaga kuyaririmba. Aravuga ati ku murongo wa 7 nk'ijoro nibuka ibyuma byanjye byo gucuranga. Ntabwo avuga ati ndabicuranga, aya aravuga ati nk'ijoro nibuka ibyuma ncuranga. Nkatekereza mu mutima, nkinira mu mutima, hanyuma nkibaza ibibazo. Mbese nitwe twenyine twinira mu mutima, nitwebwe twibaza ibibazo twenyine? Ninde wishyira mu rubanza ese yishyura ibibazo akibuka ibihe ibikoresho bicurangwa byacurangwaga neza uko biri kose imbere yacu? Habayeho abantu biyumvaga batyo, babayeho batyo, kandi icyo nicyo cyiza. Ntabwo habayeho umuhanuzi cyangwa umuntu w'Imana warutaga ibibaho byose wabigenderaga hejuru, uretse yagiraga muri iyi si ibyo twumva cyangwa ibyo tugeramo nako bigeramo. Twibutse ijambo ry'Abaheburayo igice cya 2 handitswe ngo umwami wacu niwe yagombye gusa natwe muri byose kugira ngo ababarane natwe, maze abone uko aba umucamanza mukuri ku bwacu imbere y'Imana. Abaheburayo 2:17. Zaburi 77:7 nibuka indirimbo yanjye ya nijoro nkibwira mu mutima, umwuka wanjye wibazanya umwete uti umwami azaduta iteka, ntazongera kutwishimira ukundi, imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose. Hano tubona ko yari mu kababaro, hano yanyuze mu kuzimu, ariko yari azi uwo agomba guhindukirira. Yari azi ko gusubizwa kwe kudaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, nta n'ubwo bituruka mu butayu nk'uko twabisomye muri Zaburi 75:17, ahubwo yari azi ko gutabarwa kwe kuva ku iteka Imana yaremye ijuru n'isi. Rero ibyo tubishyize ku mutima, aravuga ati mwami uranzi, mwami uratuzi, tuza imbere yawe mu kwizera, turikingura imbere yawe turakwinginga tugire ubuntu. Muri Zaburi 77 ku murongo wa 9 arakomeza akabaza ati mbese imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose, isezerano rye ryapfuye ibihe byose. Yari mu ntambara mu mutima, umutima we wari wamenetse wavunitse. Natwe niko bimeze, ntabwo tujya tugira isoni zo guhimbaza Imana iyo ari uko tumerewe, kandi nanone ntitugira isoni zo gusuka umutima wacu nubwo hari igihe umutima wacu hari ubwo uba utewe n'agahinda ko mu mutima. Kuri ntidutinya kwigaragaza dutyo imbere y'Imana kugira ngo tubone igisubizo no gutabarwa nayo. Hano ku murongo wa 10 Zaburi 77, Imana yibagiwe kugira neza cyangwa mu mujinya wayo yakingiranye imbabazi zayo. Muri aya magambo yose turabonamo akababaro yari afite, ndetse ku murongo ukurikiraho ahita avuga ati 11, maze ndavuga nti ibyo ni indwara y'umutima wanjye. Mbega natekereje yuko ukuboko kw'iburyo kw'isumba byose guhinduka. Oya, ntabwo ukuboko kw'iteka kwahindutse, ahubwo ibyagushyikira nibyo byahindutse. Inzira z'Imana ni koko zinyura ahazamuka mu misozi no mu bibaya mu prophète peut-être ça umwe wanuzi ndatekereza ari habakuri avuga ati inzira y'Uwiteka icya
ne peut choisir le chemin
nous avons été placés numwe muri twe uhitamo inzira ye inzira twayishyizwemo dushaka kurwana cyane turwane dushaka kutanyurwa cyangwa ikindi ariko ntacyo twahindura ku nzira Imana yaduciriye hahirwa ukomera ku mwami maze mu ntambara zose uko byagenda kose akagumana ibyiringiro bizima yuko Yesu Kristo ari uwanjye ibyiringiro byiza byo kumenya yuko iherezo rizaba ryuzuyemo ubwiza ibi byose bizibagirana nicyo nibwiye igihe cyose tukibyibwira ababikigenda ariko iyo ubibwiye abandi ubatera kubabara by'ukuri hari ibintu tuba dukwiriye kwibwira ubwacu hakaba n'ibindi wenda wabwira abandi ariko icyiza by'ukuri ni uko twabasha kubwira n'abandi ibigira umumaro wo gufasha bose ikidutera agahinda kitubabaza ubwacu tukakibwira ubwacu ariko nizera yuko twese twumva tuguwe neza imbere hamwe n'abandi igihe cyose benda rushi bacu mu mwami twese twumva tugize ubumwe uva ku Mana tukaba dushobora kuvuga mu mudendezo ibyo dufite ku mutima byose tukabishyira imbere y'Imana yacu mu kwizera tuzi yuko gutabarwa kwacu ubufasha bwacu buva kuri yo buva ku Mana yaremye ijuru n'isi nubwo abaririmbyi ba zaburi bavuze batyo ni ukugira ngo tumenye twese yuko bari abantu nabo banyuraga mu bibaya kugira ngo tubone ihumure humurizwe ntiducike intege mu bidushyikira ahubwo ngo dutumbire umwami dukomere mu kwizera tubashe kuvuga tute mwami uri Imana yacu uko wahoze ejo ni kuri none ni nako uhora iteka ryose turakwiringiye turakwizeye ubuzima bwacu n'ubwacu zaburi 76:6 umurongo wa kabiri Imana izwi na bose i Buyuda bose kuva ku wa mbere ukagera ku wa nyuma izwi na bose ikibazo ni ukumenya bose barayimenye dufashe mu buryo bwa rusange twavuga yuko abantu bose bo muri iki gihugu bazi Imana ariko se kumenya Imana bimaze iki niba udakunda Imana niba utaragiranye umwitozo n'Imana niba utarasogongeye kugira neza kw'Imana nyamara twishimira yuko Imana yatwiyeretse yatumenyekanishije atari ibyo twumvise ku bandi gusa ahubwo tubihawe n'umwitozo twagiranye nayo umwami uyu munsi aduhe amasengesho dushobore kuzamura imbere yayo intebe y'ubuntu amasengesho ibasha kumva n'amasengesho ibasha gusubiza mu buryo bw'inyuma twese turi gusaza kuri bamwe n'ibindi bibashyikira babarira muri iyi mibiri ibyaremwe byose biraniha bibabara bitegereje kwishyura kw'abana b'Imana nk'uko biri muri Roma 8:22 ariko tuzi ko uwo munsi uzagera igihe kizagera rwose bizasohora akabuza nk'uko Imana yabivuze bwa mbere abapfuye nibo bazabanza kuzuka hanyuma n'abakunze kuboneka ku mwami bose iryo ni ijambo ryiza rwose. Pawulo yandikiye Timoteyo ati, ikamba ryo gukiranuka ry'ubugingo ikamba ry'ubugingo umucamanza ukiranuka azatanga kuri urya munsi nzarihabwa, kandi sijye jyenyine n'abakunze kuza kwe bose. Nibyo Pawulo yandikiye Timoteyo 2:4-7. Muri twebwe hakwiriye kubamo ikintu cyifuza kuza k'umwami kigakunda kugaruka kwe. Imana kubw'ubuntu ibyo bikore muri twe, yongere kwizera kwacu, ishyire muri twe amasengesho agaragaza muri make iki kintu. Imana ishyire mutima wacu kugira ngo benshi tubashe gufatanya gusenga. Imana ibahe umugisha. Amen. Duhaguruke dusenge. Data wo mu ijuru, tugushimiye n'umutima wose kubw'ijambo ryawe ryera. Tugushimiye ko uhari kubw'ubuntu bwawe. Tugushimiye agakiza waduhaye. Tugushimiye guhishurwa, kugaragaza ubuntu bwawe, ineza yawe muri iki gihe. Mwami mukundwa,
maintenant nous aspirons à ce que chaque promesse turifuza yuko
buri sezerano ryose risohora. Wagaragaje kandi washyize muri twe icyifuzo cy'ukuri kuko wavuganye natwe. Atari ibyo ubwacu ntabwo twari kunyurwa, cyangwa se ubwacu tukanyurwa nk'abandi. Ariko ubu tuje imbere yawe tukwinginga, dusubize uduhe ibyo wadusezeranije. Tuzi yuko igisubizo cyacu kidaturuka kurasa kw'izuba cyangwa kurenga kwaryo, ahubwo ko bituruka kuri wowe, Mana nzima, Mana ya Aburahamu, ya Isaka, Mana ya Yakobo. Shyiraho iherezo ku bituboha byose, ku bituzitira byose, bizibira inzira ngo tudakomeza imbere mu kwizera hamwe nawe. Mwami, duciye bugufi twatuye yuko ijambo ryawe ari rizima, twatuye ko twarimbwiwe, ryabyaye muri twe kwizera kuzima, tukwizera wowe Mana nzima, kugira ngo garagaze muri twe ndetse binyuriye muri twe. Ni ukuri wazutse kandi muzima. Mwami, umenywe na bose hagati muri twe, mu mujyi wacu, mu gihugu cyacu, ndetse no mu isi hose. Mwami Mana yanjye, mbere yuko uca urubanza,
que tu puisses encore faire une offre de grâce universelle
et généreuse à l'humanité. Nous prions, Seigneur, de nous faire participer à notre participation dans la création de notre création. Nous prions pour ce soir. Kandi dusabiye bene data na bashiki bacu bose batashoboye kuba hano, abantu bose amazina yabo yavuzwe n'abo amazina yabo atavuzwe. Mwami, turagusabye uce inzira yawe na buri mwese muri twe, uhe n'umugisha abatugendeye bave muri DDE. Mwami, kuza kwabo kwe kuba imfabusa. Mwami, uvugane nabo kandi natwe uvugane natwe. Mwami turagushimiye tugushimiye kuba uduha kubaha imbere yawe n'imbere y'ijambo ryawe. Abantu ntacyo batubwiye kuko ari wowe wenyine w'ukuri. Abantu bose bo n'indyarya n'ababeshyi n'abashukanyi, ariko mu kanwa kawe haturuka ukuri guhoraho. Ni cyo gituma tugushimiye, tugushimiye ko tugufitiye icyizere kandi twigishwa nawe. Amen. Nanone turagusabye ku bw'abantu bose bohereje ibyifuzo byo gusengerwa, abanditse, bahamagaye, hariho ibibabaje byinshi, abizera n'abatizera. Mwami turakwinginze, tabara, ongera ugaragaze imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Amen. Icyubahiro n'ubwiza no kuramwa bibe ibyawe none ukageza iteka ryose. Amen.